Baba wethu osezulwini siyakhuleka manje ukuthi uzokwemukela inkazimulo ephuma ekubuthaneni kwethu ndawonye. Siyakubonga ngethuba busisa izwi lakho lapho liphuma ubusuku ngabunye, busisa abantu bakho lapho belizwa. Futhi kwangathi umoya ongcwele omkhulu ungabamba izwi eliwela enhliziyweni futhi ulenze ukuba lizibonakalise ukuthi ngempela amakhulu abantu ezweni lonke lapha angasindiswa. Amakhulu abo abahluphekayo belele emathunzini okufa kwangathi bangabona ukukhanya okukhulu kuvumbuka futhi kwangathi bangaphiliswa negama lakho elikhulu lihlonishwe. Yingakho silapho Nkosi, akusikho ukuthi sizihloniphe thina kodwa ukuhlonipha uJesu Kristu phakathi kwethu ngokuba sikucele egameni lakhe. Amen. Manje njengoba ungena eBhayibhelini lakho okwemizuzwana embalwa nje futhi busungabunye, manje ngizokhuluma nje cishe imizuzu engamashumi amabili kuya emashumini amathathu. Kade ngikwenza amaviki ambalwa edlule futhi nje ngikhulume imizuzu embalwa impela. Sizobeke sesibiza umugqa womkhuleko, sikhulekele abagulayo noma yini umoya ongcwele oziholela kuyo. Futhi bangaki abazoningabaqalayo ukufika kulo busuku, nani nonke ndawonye enizokhulekela umhlangano nizokwenza lokho. Na asikho lapha nje silapha ngoba sizama usiza abazalwane. Ngiyakholwa inkosi isisiza, sizoba nomhlangano omkhulu ukuhlonipha inkosi yethu nomsindisi. Sikholwa ukuthi iyeza khona nje. Uma ingekho lapha kulo busuku ngizobe ngiyibheke ekuseni. Uma ingekho lapha ngakusasa ebusuku ngizoba lapha inkosi ithanda. Bese kuthi ke uma ingekho lapha ngizoyibheka kusasa ebusuku, bese kuthi ke uma ingekho lapha ngizoyibheka ngobusuku obulandelayo. Ngiyafuna, kade ngiyibhekile iminyaka engamashumi amathathu nantathu manje, enkulu ingxenye yempilo yami futhi angithenekile amandla. Ngibhekisisile usuku nosuku nehora nehora ukuba yona ibonakale. Manje njengoba siphenya eBhayibhelini encwadini kaLuka ongcwele isahluko samashumi amabili nane kuqala ngevesi leshumi nantathu, asime ekuhlonipheni izwi sisafunda. ULuka ongcwele wamashumi amabili nane siqale ngevesi leshumi nantathu. Manje uma abanye benu ninawo amaBhayibheli enu, abanye babo uyathanda ukugcina indikimbo yomfundisi lapho ekhuluma esusela khona, futhi manje ngifuna nina nilalele ngokusondele nifunde nami uma ningakwenza kuwe uqobo sisafunda. Futhi bheka-ke ababili babo babehamba ngalona usuku baya emdlaneni othiwa i-Emmaus ukude neJerusalema amastadiyo angamashumi ayisithupha. Babehambisana ngazo zonke lezi zinto ezehlakeleyo ngekolisa. Babekhulumisana omunye nomunye ngazo zonke lezi zinto ezehlakeleyo. Kwathi ukuthi besakhuluma bebuzana, uJesu uqobo wazondela uhambisana nabo, kepha amehlo abo abebambekile ukuba bangamazi.
What manner of communication?
Wathi kubo, zindaba zini lezi enikhuluma ngazo omunye nomunye nihamba ninyukumele na? Omunye wabo nguKleophas igama lakhe waphendula wathi kuye, wena usihambi eJerusalema ungoyedwa ongazazi izinto ezenzekileyo ngalezi zinsuku na?
And he said unto them, what things?
Wayesethi kubo, zinto zini na? Bathi kuye, ngoJesu waseNazaretha obengumprofethi onamandla ngesenzo nangezwi phambi kwaNkulunkulu nabantu bonke, manje ukuthi abaphristi abakhulu nababusi bamkhaphela ukumnqunyelwa ukufa baze bambethela esiphambanweni. Thina-ke besethemba ukuthi nguye ozawuhlenga u-Israyeli, kodwa phezu kwalokhu konke sekulusuku lwesithathu lezi zinto zenzekile. Yebo, nabesifazane abathile bakithi basethusile abebeyile ethuneni ekuseni, futhi kuthe bengasifumani isidumbu sakhe bafika bathi babone nombono wezingelosi zithi uyaphila. Nabatile baba giti baya etuneni bakufumana kunjalo njengokuba beshilo abesifazane kodwa yena uqobo abambonanga wayesethike wayesethi kubo onina eningaqondiyo nenilibele enhliziyweni ukukholwa yikho konke abakushilo abaprofeti uKristu ubengamelwe yini ukuhlupheka ngalokhu aze ukuba usengene enkazimulweni yakhe na wayesethathela kuMose nakubaprofeti bonke wabachasisela bhalweni yonke okuqondene naye base besondela emzaneni ababeya kuwo
And he made as though he would have
Yena washa sengathi udlulela phambili kodwa bamncengisisa bathi hlala nathi ngokuba sekuza kuhlwa nemini isiyadlula wayesengena wahlala nabo Kwathi esehlezi nabo ekudleni wathabatha isinkwa wabonga wasihlephula wabanika amehlo abo ayesevuleka bamazi wayesenyamalala kubo Basebethe omunye komunye izinhliziyo yethu ibingavuthi yini phakathi kwethu lapho ekhuluma kithi endleleni nalapho esivulela umbhalo na basebesukuma futhi bahamba ngasona leso sikhathi baphindela eJerusalema bafumana abayishumi nanye nababe nabo behlangene endawonye bethi impela inkosi ivukile ibonakele kuSimoni basebelanda nabo okwenzekileyo endleleni nokuthi yaziwa kanjani yibo ekuhlephuleni isinkwa asikhothamisa amakhanda ethu Nkosi Jesu sikhulekela ukuthi uzozazisa wena uqobo kithi ngendlela efanayo kulobusuku njengoba silinda kuwe egameni lika Jesu siyakhuleka amen ningahlala phansi
for a subject from that
Okwendaba evela kulokho ngithanda ukuthatha lamazwi kwathi kuba amehlo abo avuleke bamazi manje sikhuluma kusobala ngokuvuka okukholwa phakathi kwawo onke amakholwa angamaKristu namhlanje kuyithemba lebandla uma uKristu engavukanga khona ke silahlekile nobuKristu besekelwe phezulu kokuvuka manje hayi okufakelelwe ukuvuka Isibonelo nje lokhiye wasehotela labahamba ngezimoto lapha uma ngiqathaza lowo kwiphansi lendlu ngase ngithi awu ngiqathazile ngizobeka omunye onjengawo lapha lokho akusikho ukuvuka lokho ngokufakelela Niyabo ukuvuka ngokwenyusa into efanayo eshone phansi noNkulunkulu wamvusa ngosuku lwesithathu futhi siyakukholwa lokho ngayo yonke inhliziyo yethu futhi siyayikholwa indaba yeBhayibheli futhi iqaphelani ngaleli phasika lokuqala ekuseni uJesu uyaphila phakathi kwabo ephuma phakathi kwabafileyo into enhle kanje pho Ngijabule kakhulu kanjani kulobusuku ukugcizelela lokho ngoAmen ukuthi ngiyakholwa ukuthi usaphila phakathi kwethu ngesikhathi sasentwa sahlobo sevangeli likaKristu lenkazimulo ngikholwa ukuthi usaphila ngikholwa ukuthi lokho bekuyiya leso kwakuyisikhathi sasentwa sahlobo sokuvuka futhi sokuphila komuntu umuntu njalo wayekwesaba ukufa babengenasiqiniseko sokuba bake babuye futhi emva kokufa kodwa ukumbona efa eCalvary khona ke evuswa futhi wayenabo ehamba phakathi kwabo ngalolusuku lwenkazimulo emva kwezinhlungu zenhliziyo nezinsizi kanjalo njalo ababedlule kuzo nalawo mahora amnyama okumbona ebethelwa futhi ephinyiselwa futhi uhlekiswa ngaye nakho konke lokho ayikade edlule kukho kuleyo minyaka emithathu nengcenye nalawo mahora okuvala obumnyama amenza lawo bafarisi bamzonda noma kanjani futhi babethokoza ngoba babecabanga ukuthi base bekuqedile futhi lapha ubonakala phakathi kwabo hey usuku olunjepho ngangiyo wawungethande yini ukuthatha uhambo noKeopasi nabo endleleni eya eMausina ngangiyothanda ukuhamba nabo futhi kungenzeka ngiyajabula ukuba ngophilayo namhlanje ukuthi ngisengayenza into efanayo ngihambe naye namhlanje ngokufanayo nje njengoba benza ngale yonkathi. Umcabango wakho wawungukuthi wayevuke kanjani uJesu kwafileyo, kodwa ingxenye edabukisayo yakho yayingukuthi abanye babo ababemthanda babengakwazi futhi lokho ngempela isithombe sanamhlanje. Kunabantu abaningi abamthandayo ongakaqondi namanje ukuthi uyaphila, bona ngolunye uhlobo lomlando abalufunde esikoleni esithize. Ngenye incwadi yesayensi yezenkolo enye isayensi ephathelene nenkambo elungileyo, inhlanganisela ephathelene nenkambo elungileyo abayitadisha ndawo ndawo futhi uJesu ungumumo womlando kubo, futhi nokho emlandweni bamthanda futhi abaqonda ukuthi uyaphila nathi ehamba hamba ngo nathi njengoba nje wayehlala enza ulapho ngokufanayo nje njengoba wayelokhu enjalo. Manje bona isizathu bona kungani bengakukholwanga yingoba ukuvuka kwakungejwayelekile kakhulu. Niyabo kwakukhona lokho kwakungenzekanga ngaphambili, ngakho kwakuyinto engejwayelekile kubo ukuba bakholwe into enjengaleyo. Futhi ukungejwayeleki kulapho uNkulunkulu elele khona. Niyabo ukuzalwa kukaKristu kwakungejwayelekile, intombi iyakukhulelwa, uNkulunkulu njalo ungongejwayelekile kwenza into engejwayelekile, kodwa njalo ihambisana nezwi lakhe. Akenzi lutho neze ngaphandle kwezwi lakhe. Akujwayelekile kakhulu ngoba ukwethembisa kuqala bese-ke ethumela omunye umuntu kuba abonakalise leluzwi ukulenza libe yilo ngempela kubantu. Ngenkathi nini abantu bePentecostal kuqala nemukela ubhabhathizo kamoya ongcwele, leyo kwakuyinto engejwayelekile, kodwa nokho uNkulunkulu wawethembisa awuthulule ngezinsuku zokugcina futhi naku wawukhona. Ngakho akunandaba ukuthi kwakungejwayelekile kanjani, kwakuyisithembiso sikaNkulunkulu esasifanele sibonakaliswe ngoba uNkulunkulu wasethembisa. Manje ukuvuka kwakungejwayelekile kwabaningi bakhe, abantu ababemthanda, nokho kwakuyizwe elithenjisiwe kodwa lingejwayelekile kakhulu kulikholo. Ukuphilisa kukaNkulunkulu namhlanje akwajwayelekile kakhulu kubantu baze bangafuni ukukholwa futhi nokho kuyizwe elithenjisiwe. Lento siyibona yenzeka namhlanje isithembiso sikaNkulunkulu kodwa ayejwayelekile kakhulu emqondweni ongakazi ucabange ngayo ngaleyo ndlela. Futhi ileyo ndlela ukuvuka okwakuyiyo kubantu abaningi ababemthanda, kwakunabantu ababemhlonipha futhi bamkholwa ukuthi ungumprofethi kaNkulunkulu futhi bamkholwa ukuthi uyindodana kaNkulunkulu kanjalo njalo. Kodwa noma kunjalo bona ukuvuka kwakukukhulu kakhulu kubo ukuba bakholwe, kwakuyisimanga esikhulu esivelayo. Futhi thatha noma yini ephume ngempela esimangeni esivelayo kanjalo njalo ihlole lezi, futhi uma izwi layethembisa khona-ke uNkulunkulu kuphela ovuka enkundleni futhi uthi yileyo ndlela sonke isithembiso esiyiyo, futhi yingaleyo ndlela ababefanele basibone ngayo ngaleyo nkathi, ngoba uNkulunkulu wethembisa ukuthi wayezomvusa ngosuku lwesithathu. UDavide wathi, angiyikushiya umphefumulo wakhe ehayidesa, angiyikuvuma ukuba ongcwele wami abone ukubola. UJesu wathi, dilizani lo mzimba futhi mina ngiyakuvusa futhi ngezinsuku ezintathu. Niyabo, kwakuyisithembiso futhi kwakuyisimanga esivelayo esingejwayelekile impela. Nabaningi ababemthanda babengenakusiqonda ngoba sasingabazeka emhlabeni wonke ukuba umuntu owayekade ebethele nenkemba yajabula eyakhe inhliziyo noma umkhonto, onke amaconse egazi emzimbeni wakhe laliphungukile phezu kwesiphambano. Futhi babemthathile futhi bamvalela ngophawu ethuneni futhi baginqela idwala phezu kwalo. Uthathe ikhulu lendoda ukulibamba bese-ke belivala ngophawu lwamaRoma, bese kuthi-ke ukuba kuthiwe ingelosi iyehla yase ilwephula uphawu yase iliginga ilisusa idwala futhi nangu uyaphila phakathi kwethu kwakuthi akube yinto ecakile futhi namhlanje uhlobo olufanayo lwesimanga esivelayo lapho abantu ecabanga ukuthi wafa lokho kwakuxazulula iminyaka engamakhulu ayishumi nesishiyagalolunye eyedlula futhi nangu khona namhlanje emva kweminyaka engamakhulu ayishumi nesishiyagalolunye usalokho ephakathi kwethu kakhulu impela nje njengoba wayenjalo ngaleyo nkathi enguye ngempela nje njengoba wayenjalo ngaleyo nkathi enza izinto ezifanayo azenza ngaleyo nkathi kungokuyisimanga esivelayo esikhulu kakhulu abantu bangesiqonde sihamba sikwedlule ngaphambili le ukuzindla kwabo impela ubani ongazindla unkulunkulu na akekho ongazindla unkulunkulu akekho ongahumusha unkulunkulu unkulunkulu ngumhumushi wakhe yena unkulunkulu ukhuluma izwi futhi bathi awu unokuhumusha okungesikho unkulunkulu ukwenza kufezeke lokho kuhumusha akadingi muntu ukuba amhumushe ngisanda kukhuluma nje ngalokho idolobha ngezansi kwalapha uNkulunkulu wathi kube khona ukukhanya futhi kwabakhona ukukhanya akudingi kuhunyushwa kwabakhona ukukhanya uNkulunkulu wathi intombi yakukhulelwa yakwenza lokho kuyaxazulula ngakho umoya ekhuluma noma yini futhi ngakho ke ungumhumushi wakhe yena akakudingi ukuhumusha kwethu kwakho iBhayibheli lasho ukuthi umbhalo awuchasiswa ngumuntu ngokwakhe uNkulunkulu uqobo lwakhe enza ukukhunyushwa kwalo ukhelani abaningi abakubonanga ngoba babengayihlolanga emibhalo babengakulalelanga akusho abaningi namhlanje akakawulaleli umlayezo akakawulaleli umbhalo nokuthi yini uKristu ayethembisa ngalezi zinsuku zokugcina ingaleso sizathu ukuthi abantu basesimweni abakuso namhlanje namabandla onke anamatheliswe ngenhlaka phakathi kwelinye nelinye abaqaphelanga ukuthi umbhalo halo wathini ngalolu suku abaziqaphelanga ukuthi lezi zinto zazifanele zenziwe kungugcwaliswa nje kombhalo abantu abaningi bamthanda abantu abaningi akholwa kuye kepha nokho kuyisimanga esivelayo kakhulu bangesiqonde uma ukhuluma ngaye engofanayo nje njengoba wayenjalo izolo enza izinto ezifanayo bazisho ukuthi bayakukholwa lokho kodwa uma kwenzeka khona ke abakuqondi bona bangeke ukholwe nje phelani babekhuluma ngaye ngenkathi ebonakala manje leyo into enhle siyaqaphela lapha embhalweni kwathi futhi besakhuluma ngaye besakhuluma ngalezi zinto behambisana bekhuluma ngaye bedabukile ngenkathi bethola ukuthi wabonakala futhi ngenkathi ebonakala wabonakala kubo besahambisana bebuzana ngaye kungaleyo nkathi lapho ebonakala khona njalo kungenkathi sikhuluma ngaye njalo ngumbhalo kungenkathi abantu bekhuluma ngoNkulunkulu wabonakala ngaleyo nkathi-ke manje siphithi kakhulu sikhuluma ngezinye izinto ngicabanga ukuthi ngingaleso sizathu abantu abaningi abamthandayo behluleka khona ukubona siphithi kakhulu ngezivukokholo zethu namahlelo nebhizinisi ngamabandla nobulunga obuningi futhi sithola amanye futhi amalunga nezinto siphithi kakhulu ukuba sikhulume ngaye uyizwi sikhathalene kakhulu lokho esinye sivukokholo wathi efundwayo noma okushiyo ngenye into mangaki amalunga esingawafaka siwavotele angene na singamthatha lowo omunye na sifanele njalo njalo sizinikele ezwini kaNkulunkulu nomkhuleko sifundisisa izwi kodwa sikhathalele kakhulu enye into ethize laba bantu babedabukile babekhuluma into enkulu eyayenzekile wayekade ethathiwe kodwa wayekhuluma ngaye futhi wabonakala lapho futhi ngenkathi ebonakala wayeyisihambi kubo abakuqondanga kuqala sithole ukuthi wayehamba lapho behamba endleleni behlela emzini omncane i-Emawose imayela elimbalwa nje noma amabili ezansi lapho uhambo losuku lwesabatha noma okuthize okokuqala wembula umbhalo othenjisiweyo ngaye uqobo kubo wangalolo suku Manje qaphelani nga uJesu efika enkundleni uma sifuna ukumbona futhi sikhulume naye emva kokuvuka kwakhe njengoba benza njengoba bambona into yokuqala ayenza kubo kwaba ngokuzembula yena uqobo kubo ngombhalo amen lokho ngokukwenza ini na babengamaHebheru babelikholwa izwi futhi ba yena wazembula yena uqobo wembula izwi elilotshiwe ngaye uqobo ayefanele ukukwenza kwalowo nyaka amen ngamunye uNkulunkulu kuGenesisi wasekuthibe ngaphambi kokusekelwa kwezwe walabela futhi walikhuluma futhi wakusho okwakuyokwenzeka phansi kusukela ekuqaleni kuya ekupheleni njalo amabandla lithola lokho konke kwenziwe amathize thize futhi ayaphuma nomuntu uze azijovele lokho abakukholwayo ngalo nalona uthi awungikholwa okwehluke kancane kulokho futhi umenza into ethize nalona uzofanele enze into ethize ngamunye unomposhongo idolobho noma into ethize abazofanele bayakhe njalo bezama ukwenezela into ethize noma benze into ethize futhi besho ukuthi senza lokhu oh ileyo ndlela othola ngayo ukuthi deka makungabonakali nina makwenziwe nguNkulunkulu yabo nathi izilakhe athi uyokwenza unyaka ngamunye uthumela umprofeti phezu kwalapho enabagcotshiweyo izwi lenkosi liza kumprofeti njalo ukuliqinisekisa onyakeni uJohane wafika enkundleni wayengumprofeti waleso sikhathi wayengukukhanya ngonyaka ngoba umprofeti uMalaki wayekhulumile ngaye efika ngiyakuthuma isithunywa sami phambi kobuso bami uIsaya eminyaka engamakhulu ayisikhombisa neshumi nambili phambi kwalokho wathi izwi loyedwa liyomemeza ehlane bekani nge ayezokwenza ngezinsuku zokugcina enze uqonde umendo ehlane nazo zonke lezi into kwaprofetwa ngaye ngenkathi efika enkundleni wayengumprofeti ubonakalisa leso sithembiso uJesu uyizwi nezwi njalo liza kumprofeti futhi khumbulani ngenkathi lomprofeti eprofeta enza umendo uqonde kwasekuthi-ke ngenkathi izwi lisemhlabeni izwi lahamba laphumelani ngo emanzini laseliza kumprofeti amen Phelele kanjani nje izwi liza kuprofeti futhi wayeyizwi ngokuba ekeni wayekhona ulizwi lizwe kuNkulunkulu nono lizwi waba yinyama wakaphakathi kwethu futhi sambeka akumangalisi athi kusifanele ukuba sikhwelise ukulunga konke izwi leza kumprofeti emanzini ukugcwalisa ukulunga konke futhi siyathola-ke ukuthi wazembula yena uqobo kuCleophas nomngane wakhe lapho akwaziwa ngegama omunye umhlanganyeli kodwa kwakunguCleophas siyazi futhi wazembula yena uqobo kubo ngombhalo qaphelani ukuthi washo kanjani qaphelani bona bambiza ngomprofeti anizazi lezi zinto na uJesu waseNazaretha umprofeti uNkulunkulu azibonakalisa kuye yabo okungukuthi phambi kwabantu bonke kanjalo njalo wayebizwa ngumprofeti manje-ke uma babemqondile lo ababekhuluma ngaye ngokuba ngumprofeti kwakubukeka sengathi babefanele babone khona lapha lowo mprofeti ofanayo cosha izwi futhi wayeseqala kulembula ongukuthi wayeyizwi futhi wayezembula yena uqobo ngomlomo izwi elalilotshwe ngaye futhi uyaqala futhi waqalela kuMose futhi wachaza kubo bonke abaprofeti ababekushilo ngaye ohe ukuthi wakwazisa kanjani okwalowo nyaka nina eningaqondiyo enilibele enhliziyweni bazi ukuthi uMose nabo bonke abaprofeti basho ukuthi uKristu ngayehlupheka futhi angene enkazimulweni yakhe niyabo nokwalowo nyaka yilokho kwakufanele kwenzeke anazi yini ukuthi fanele enze lokho na niyabo embula izwi elilotshwe ngaye yileyo ndlela uKristu njalo akwenza ngayo uNkulunkulu akaluguquli neze uhlelo lwakhe indlela akwenza ngayo esikhathini sokuqala yileyo ndlela akwenza ngayo ngaso sonke isikhathi wenza isinqumo ensimini yaseyitheni lapho umuntu wayelahlekile ukuba amsindise ngegazi elikhithekileyo leyo ndawo kuphela ayo-ke aze ahlangane khona nomuntu umuntu ileyo ndawo kuphela ake aze ahlangana khona nomuntu kusuka lapho kuphathi kwegazi elichithekileyo sizame ukwafundisa ipundo sakhe imibhoshongo sakhe amadolobha sakhe yonke enye into sizama ukuhlanganisa abantu ndawonye sizame ukuthatha ipundo futhi sabahambisa ndawonye sizama ukuthatha amandla amabutho futhi siwahambise ndawonye sizame amahlelo ukuhambisa ndawonye Baba wahlulekile. Onkulunkulu le ndawo yodwa. Leyo ingaphansi kwegazi. Leyo ndlela kuphela. Phansi kwegazi. Iyohlangana nomuntu futhi bangabafowethu abazelwe ngegazi. Ngiyethemba ukuthi anganikhumisi khona lapho ngalokhu. Kodwa kuzokala sengathi kukhona ukuwawaza komsindo. Uma kuningizwa kahle na. Uma ningizwa phakamisane izandla zenu kulungile manje. Ngakho nje ukuze ngazi ukuthi niyakuthola lokhu nifanele. Kuphelani manje. Ngenkathi esho noma kunjalo behluleka kumazi ngezi elilotshiwe cabangani ngalokho ngenkathi efika futhi wazembula yena uqobo ngezi kubo futhi noma kunjalo behluleka ukukubona uma leso kungesiso isithombe sanamuhla ngazi ukuthi kuyini basehluleka nxa umbhalo usho lezi zinto ngiyakuthi ngelithi kuzokugcina usho uNkulunkulu ngiyakuthulela umoya wami phezu kwayo yonke inyama amadodana enu namadodakazi ayakuprofetha phezu kwezincikukazi zami nezisebenzi zesifazane ngiyakuthulula umoya wami ngalolo suku ngiyakubonisa izimanga emazulwini phezulu nomlilo nentuthu kanjalo njalo noma kunjalo abakuboni uJesu wathi njengoba kwenzeka emihleni kanoka kuya kuba njalo ekufikeni naye umuntu bayobabedla bephuza begana beqaniselana njengoba kwenzeka emihleni kaLothi kuyakuba njalo ekufikeni kwendoda naye umuntu zonke lezi zinto abakhulume ngazo nezwi lashinayelwa emsamo futhi noma kunjalo abaningi abamthandayo abakuboni basalokhu bedukuza ebumnyameni noma kunjalo bayehluleka kumazi ngezwi elilotshiwe bathatha amakholeji futhi bachezuke futhi balikugqukezele nakho konke futhi bakubuyise futhi abazi ukuthi yini ezweni abazoyikholwa omunye uthi lingalendlela nomunye uthi lingaleyo ndlela ngakho nje izwi elilotshiwe uJesu akazange abatshele kuba baye ezweni lonke futhi bafundise wathi hambani ezweni lonke futhi nishumayele ivangeli omninginingi umehluko bazama ukufundisa into ethize futhi beshumayela into ethize ukushumayela kungu kwenza ukubonakaliswa bekufanele ukwenze bonakalisa amandla kamoya ongcwele lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo uthatha umoya ongcwele ukubonakalisa lelozi uma kuliqiniso izwi uNkulunkulu uyokubonakalisa uma kungesilo iqiniso uNkulunkulu akazukuzihlanganisa ngalutho nakho ngoba uNkulunkulu akayikuzithandela yena uqobo ngamanga niyakwazi lokho ngoba unguNkulunkulu manje uyafana manje babezisho ukuthi babekholiwe futhi babengabafundi bakhe babemthanda bakukholwa futhi wayemi nabo ngqo ehumusha izwi ukuthi wayengubani futhi noma kunjalo abakwazanga Cabangani nje ngalokho babengakwazi futhi yena emi lapho qobo lwakhe lotshiwe embhalweni futhi ubuyela emombo futhi axosha umbhalo wawukade ulotshiwe amakhulu eminyaka mayelana naye futhi esho ukuthi ufanele enze kanjani nazo zonke lezi zinto kanjalo futhi bahambe bese bethi awusho njalo awu wazini futhi yena kunguye okhulumayo futhi noma kunjalo abakuqondanga isithombe sinjepo salolu suku kefana manje bazithi ukuthi bayakholwa ukuthi wayevukile kwabafileyo kodwa uma ebonakala ukuba azibonise yena uqobo basalokhu bengakukholwa yabo nokho bazisho ukuthi bayalikholwa oyebo siyakholwa ukuthi wavuka ngosuku lwesithathu akenze into ethize ukhombisa ukuthi wavuka ngosuku lwesithathu oh angikholelwa kulokho yabo nakho lapho khona into efanayo qaphelani wathi eningaqondiyo nenilibeleyo enhliziyweni kuba uqonde isithembiso sompalo kwalo nyaka. Abanga kondile wati, oh, use ambile bambetela puti, sakondo kuti wavuka puti koto, oh, hey, leo, nje indaba, hey, pitakalo, hey, asho, ngumuntu mumbe, sashi ngasilu utonga, oh, ngiani chela, hinto elu sisi kakuli mpela. Wati, ni nani wakondio, nani libele, etizweni, kukanda loko mpalo, kukushilo kwa lonyaga, amen. Nako lapo koni, mfisa sengati legi nga kukumisa, loke mkandwini wankolo yobu Kristu. Yebo mnumzane nilibele etizweni nazi ukuthi umphalo uyazisho lezi zinto basaloku bengakuqondi nakho lapho khona wathi nina ningaqondiyo nenilibele etizweni ukuqonda umphalo oprofetelo lolusuku futhi khona impela nje ukuthi kuyokwenzeka kanjani futhi nakho kwenzekile uKristu wangena enkazimulweni yakhe ngokuhlupheka kuqala efile futhi wafa wavuka futhi usuku lwesithathu aka yileyo ndlela umbhalo owathi wayezokwenza avuke ngosuku lwesithathu wathi lolu ngosuku lwesithathu selokhu kwenzekile wathi awu yilokho engizama ukunitshela khona futhi babe selokhu bengakuqondi wayesethi-ke ningabangaqondiyo nabalibele entizweni ukuqonda konke lokho abaprofethi akushiye nombhalo ushiwo mayelana nalolu suku futhi lapha kwenzeka phambi kwenu ngo futhi anikwazi bathi awu wazini wena niyabo amehlo abo ayephuphuthekile wena uthi bekungaphuphutheka kulolu suku na yebo mnumzane kuphuphuthekile kulolu suku njengoba kwakunjalo ngaleyo nkathi kunjalo ishongo yini ibhayibheli bayoba ngabanamawala abakhukhumeleyo abathanda injabulo kunokuthanda uNkulunkulu abangena bumnene abahlebayo abangena bumnene nabangathanda okuhle benesithimo sokumesaba uNkulunkulu kepha beyophika amandla amandla okuvuka nokubonakaliswa kwendodana kaNkulunkulu ibhayibheli lathi kuyokwenzeka ngakho kuzakwenzeka njengoba asho nje uIsaya wakhuluma wayesethi ninamehlo kepha aniboni nezindlebe kepha anizwa uNkulunkulu ofanayo washo umbhalo ufanayo siyaqaphela ke uPaulu isambulo esikhulu ayenaso sika Jesu Kristu ukuthi wayengubani kwakukukhulu kakhulu ukwazi awuNkulunkulu wakufaka eBhayibhelini wakukhulu kangako ke ingalesi sizathu anikwa iva enyameni kumgcina ephansi ukuze angatholi ukuba mkhulu futhi aphakanyise uNkulunkulu wamgcina ephansi futhi emncane ukuze amsebenzise ezingcenyeni ezehlukene zezwe amenzele ayekufuna ukukwenza ngoba wayenesambulo sikaJesu Kristu ukuthi wayengubani. Manje-ke qaphelani nansi into yokuba yenziwe into elandelayo esiyitholayo bamema ukuba angele wafika endaweni encane indlu yezihambi encane lapho ababezohlala khona kwase kuzokuhlwa futhi bathi oh woza uhlale nathi washase ngathi wayeqhubeka edlula. Oh, ngangikucabanga lokho izikhathi eziningi. Ufuna wena kuphela ummeme. Wathi asengathi wayezobedlula aqhubeke. Angahle ashayise ngathi uzokwedlula dade osesihlalweni esinamasondo. Noma wena mnumzane osohlakeni lombhede. Noma wena khona lapho onenkathazo yenhliziyo. Ongeke waphila kodwa nje isikhashana esidana. Laba bantu mhlampe bakhubazekile. Bangahle baphile isikhathi sempilo esijwayelekile. Kodwa umuntu othize khona lapho onenkathazo yenhliziyo angahle afe ngaphambi kwasekuseni, angahle afe phambi kwakusasa, angahle ashaye sengathi uzowedlula kodwa ufuna kuphela kuba wena ummema angene. Niyabo, ningahle nicabange awu waphilisa usibanibani ngolunye usuku yena ngenyanga edlule, ngiyazi eminyakeni emibili edlule ngibone ya angahle ashaye sengathi uzowedlula kuwe kodwa ufuna kuphela wena ukuba meme ushayise ngathi uzowedlula. Ayeyikho ngaleyo nkathi, uyikho namhlanje, akwenza ngaleyo nkathi, uyakwenza namhlanje. Washo njalo, qaphelani, nifanele nenze into efanayo, nifanele nimeme angene. Kwakunjalo ngaleyo nkathi futhi ngaleyo nkathi kuphela ukuthi wakwazi ukuzembula yena uqobo. Wayengenakukwenza ngokubashumayeza izwi kweqa ekhanda labo yena ehamba phezu kwalapho ethi awu nani fanele nazi lapho nina bangaqondiyo enilibele enhliziyweni. IBhayibheli lisho lezi zinto ukuthi uKristu ufanele enze lezi zinto kanjalo njalo. Behambisana lapho awu kubukeka sengathi babefanele bakubone ukuthi lo wayengubani akazange aphume ngqo futhi abatshele nginguye. Uthola umfo owenza lokho
Konage wawazi ukuthi akukho lutho kuye kwasekuqaleni kodwa nje uthethela umoya ongcwele ukwembule. Wasitshela watshela umfarisi wathi hlolani imibhalo kuyo elithi ninokuphila okuphakade futhi hiye efakaza ngami yalitshela ukuthi ngubani. Bafanele bakwazi ngakho bebefanele bazi namhlanje akusise isikhejane esikhulu sokuba ngomsindo noma ukuqophisa noma ukuqhubeka noma inqwawe yomsindo nguJesu Kristu ebonakaliswa phakathi kwabantu bakhe. Kunjalo umbhalo usho njalo. Qaphelani manje nalokho kukwenza kube iqiniso uma uNkulunkulu esho njalo. Siyathola manje indlela kuphela angembula ngayo ngokuba eze angene kuwe uyakwenza angakwenza uyizwi nezwi phakathi kuwe khona ke umoya ongcwele wembula uKristu ngezwi emva kokuba engena kuwe ukuwe kufanele uthathe izwi lakhe uthi awu ibandla lami alikukholwa lokho kulungile awusoze wangena uyabo uma wala izwi wala yena awu ibandla lami likholelwa ekukwenzeni ngalendlela kodwa iBhayibheli lithi kwenze ngalendlela yile indlela uthathe njengoba kulotshiwe lapho hayi ukuthi okunezelwe ngomunye umuntu kulo kodwa lokho uNkulunkulu akushilo ngakho bese kuthi ke angakwembula kuwe kodwa ufanele angene kuwe kuqala bese ke futhi kuphela angakwembula. Ungami futhi ulibheke bese uzama ulifanisa njengoba kwasho umfarisi bama futhi bambheka lapho bathi lo muntu ungubhelizebhule babengena kukufanisa babefanele bakwethe igama bathi lo muntu wenza lokhu ngomoya wedemoni yena ungubhelizebhule umbhuli. Ngani ningazihlanganisi nalutho nalo mfo wazalelwe esolweni akanawo amakhadi ethu ehlanganyelwe akasuye owakithi futhi ohe ba asazi ngisho lapho ayakhona esikoleni akanamfundo. Ngani awu lo muntu wafelaphi na? Manje uthi indodana yomuntu ezokwenyukela phezulu yehlele phansi wazalelwa khona lapha uyahlanya. Uma ningadli inyama yendodana yomuntu niphuze igazi layo uyizimuzimu futhi kwenza lokho ukubenza nje basho lezo zinto abekufanele bakwenze. Futhi unjalo nomoya ongcwele namhlanje uyeveza izwi lakhe ekubonakalisweni ukuze abantu bakugxeke ukuze uNkulunkulu abeke wahluleka kwakhe phezu komhlaba njengoba ethembisa ukuthi uyakwenza. Wadiniza inhliziyo kaFaro. Haleluya ngu. Yani izolo namuhla laphakade akaguquki uNkulunkulu izinqubo zakhe zokwenza izinto kumkhombisa yena uqobo enamandla ngezwi lakhe ukulibonakalisa. Akadingi ukunitshela konke ngakho awudingi ukukufanisa. Ungeke wamfanisa uNkulunkulu ufanele ulemukele meme nje angene futhi ubone ukuthi kwenzekani. Manje siyaqaphela futhi ukuthi wazenza kanjani yena uqobo kuba aziwe kubo emva kokuba esengenile. Wakwenza kanjani na? Wavula amehlo abo ukuthi wayengubani ngenkathi engena kubo khona ke wavula amehlo abo ukuba babone. Manje uma izwi lingena kuwe uma wemukela izwi likaNkulunkulu futhi lingene kuwe khona ke isithembiso saleso sithembiso osemukele sizibonakelisa sona bese kuthi ke uyazi ukuthi ungubani. Ngalokho akwenza wazazisa kanjani yena uqobo kubona ngoba wenza izinto ezifanayo azenza ngaphambi kokubethelwa kwakhe khona ke bazi ukuthi lowo kwakunguye ngoba wayevukile kwabafileyo. Gonke kushumayela gonke ukufundisa nayo yonke enye into ayenzile yayehlulekile kodwa inkathe zembula yena uqobo enza into efanayo ayenza phambi kokubethelwa kwakhe bazi ukuthi kwakunguye kwavula amehlo abo. Mfowethu tatewethu nguyena izolo namuhla naphakade akaguquki. Njengoba enza nje kwesifazane emthonjeni niyabo akaluguquli neze uhlelo lwakhe. Manje lona wesifazane omncane emthonjeni wasazi isithembiso sombhalo salolo suku. Aphelani ngenkathi efika kwesifazane omncane emthonjeni wathi esikari wathi sifazane iphosise wathi ngani akuselo isiko kimi yini umajuda ukuba nicele thina amasamariya okunjengalokho. Wathi kodwa kuba bewazi ukuthi ubani obukhuluma kuye ubuyocela kimi amanzi. Awu khona-ke wacabanga ubukhalakhala, ngakho ngizothi nje ukumbuza kancanyana. Washo waqhubeka ukumbuza ngokuqondile wathi, hamba ulande indoda yakho futhi uze lapha. Wathi, anginandoda. Wathi, kunjalo, bona isihlanu nale ohlala nayo manje akusiyo indoda yakho. Phelisisani ngokushesha, kwenzanina kwangena ngokushesha wazi okuthize. Wathi, Nkosi, ngiyabona ukuthi umprofethi wena. Amen. Yabo, kwakukhona imbewu ilele lapho ukuza ekuphileni, kwakukhona iswishi lapho eyayikhanyisa ilambu. Kulabo abafarisi kwakungubumnyama kwasekuqaleni, kungekho swishi, kungekho mabhetri, kungekho lutho olunye, kodwa kulo muntu lona wesifazane isihlalo esincane. Wathi, Nkosi, bani wayebheke ukubonakaliswa kwezi? Iminyaka engamakhulu amane kusukela kuMalakhi babekade bengenawo abaprofethi, futhi nakhu kwakukhona umuntu owabonakaliswa ukuthi ungumprofethi ngokushesha wazi ukuthi lokho kwakuyinto ethize. Wathi, Nkosi, ngiyabona ukuthi ungumprofethi wena. Wathi, siyazi ukuthi nga uMesiya efika uzoba yilokho akwenzayo. Wathi, nginguye okhuluma kuwe manje. Angazembula yena uqobo, usevele uMemuwele usengaphakathi manje. Niyabo, angazazisa yena uqobo, wazazisa kanjalo ke yena uqobo ezweni owesifazane. Ngani? Wakholwa izwi elithenjisiwe, futhi ngenkathi ebone izwi elithenjisiwe libonakaliswa. Manje siyazi ukuthi Deuteronomy isahluko se-18 verse 15 uMose wathi, iNkosi uNkulunkulu wenu iyakuvusa umprofethi onjengami, futhi wazi ukuthi lo Mesiya wayezoba ngumprofethi. Nomprofethi wakugcina wayesekhawukile eminingi iminyaka eminingi ngaphambi kwalokho kwakukade kungekho baprofethi, futhi nakhu kwakumi oyedwa. Kwawuyila, kwawuyinto elandelayo emqini lelo kwakuyizwi. Wenzani na? Wakwembula kuye ngokumtshela embula ukuthi wayeyilowo mprofethi ngokumembula ukuthi wayenzeni. Oh, hey, lokho kwakucazulula. Washaleyo mbiza yamanzi wayesegijimela emzini, wayesethi, wozani nibone umuntu ongitshele izinto engizenzile, kungebe nguye lona uMesiya impela na? Umise ngani? Wawungeke ukwenze. Kwakufanane ukuzama ukucisha umlilo ngosuku olunomoya nendle yomile isha. Yebo mnumzane, yayisha futhi vuta amalangabi. UNkulunkulu wayeshaye into ethize ekhaya, bona into ethize, wazi ukuthi kwakuyiqiniso. Izwi lalibonakalisiwe phambi kwakhe impela nje, njengoba lalinjalo kubafundi kamuva. Niyabo, ngenkathi ezama ukubakhombisa izwi wayeseke ebonakalisa izwi, futhi lapha walazi izwi, futhi ngenkathi elibone libonakaliswa lokho kwakwenza. Ngolunye usuku indoda ethiwa u-Andrea yayikade ibhekisisa uJohane imlalele ekhuluma ngomesiya ozayo. UPetro wayengumfowabo, wayengena wayengenasasasa. Babe nobaba omdala owayemesaba uNkulunkulu wayebafundisile. Manje ndodana, sithembe uNkulunkulu ngakho konke esikudingayo ezinsuku ngenkathi izikweletu zethu zingakwazi ukukhokhwa. Sakhuleka, uNkulunkulu, siphe ukuba sibambe izinhlanzi namhlanje. Sasiphuma futhi uNkulunkulu wayesipha lokho kubamba izinhlanzi, futhi ngenkathi isithola lokho kubamba inhlanzi, sasenze njani na? Sasingena bese sinika uNkulunkulu udumo ngakho, bese sithengisa izinhlanzi zethu simethembile uNkulunkulu. Sengiyindoda endala manje, mhlawumpe angiyikumbona uMesiya ozayo. Kodwa bhekisisani, ngaphambi kokuba afike kuyoba nenqwaba yokubonakalisa kwamanga. NeBhayibheli lathi kwakukhona oKristu bamanga avuka. Lelo iqiniso. Kwakwenzani na? Kuzama ukucisha ilambu lalowo owangempela owayeza. Niyabo, sibe nezikolozi eziningi, izizwe zasikhothi sinye, nakho konke okunye kuvuka futhi kuniwezela eCanada futhi uni namathisele emphemeni ndawo ndawo phezulu kwenye indawo bese kuchezukisa isikejani siye ngapha nangapho impela nje kuziphinda futhi uzama ukwenzani na kuzama ukwenzani na uzama ukuvalela ilambu leqiniso ngaphandle manje siyaqaphela kwase kuthi ke ngolunye usuku uPetro waphumela ezingweni ukuba azodoba futhi ageze amanethe akhe noJesu wehla nento yokuqala esiyaziyo leyo wathi nje angakhuphukela ebusweni balapho uPetro ayekhona wayeyalisisiwe ukuthi lo Mesiya uyokwenzani uyise omdala wathi wathi manje Simoni umbhalo uyasho uyakhumbula uyiJuda inkosi isitshelile uma ekhona phakathi wethu ongomoya noma umprofeti mina inkosi ngiyakukhuluma kuye futhi uma yona ekushoyo kuyiqiniso iqiniso elibonakalisiwe futhi kusho njalo njalo ufezeke khona ke uyazi inesambulo sobuNkulunkulu sombhalo manje uyomazi Mesiya nxa umbona ngakho wenyukela ngo ebusweni bukaJesu ngolunye usuku wacabanga ngizohamba ngiyobona ukuthi uAndrea bekhuluma ngani futhi nje wathi angafika kuye wathi igama lakho nguSimoni futhi uyindodana kaJona lokho kwakucazulula lokho kwakucazulula ngokuba wafundiswa phakathi lapho ukuthi uyoba ngumprofeti wayekwazi kwakukhona esinye isifundiso esikhulu esincane sasikade sifundisa ngenkathi uFilipu emi lapho ebhekisisa lezo zinto zikhubeka wadikela ngale kwentaba ngokukhulu ukushesha wayesethola enye indoda egama lengwe uNathanayeli owayekade eyisitudeni seBhayibheli umfundisi babekade befundisise imibhalo ngoba babazi ukuthi isikhathi sase siseduze babembheke ukuba afike uzwa kulabo ke kulabo abambhekile futhi siyathola namhlanje akezi kulabo ongambhekile ayikho into okuthiwa ukuphilisa uNkulunkulu kulabo abangakholelwa kukho ayikho into okuthiwa umbabathizo kamoya ongcwele kulabo abangakholelwa kuwo ungowalabo nje abawukholwayo kunjalo yilokho kuphela ngakho manje ke siyathola labo abalangazelela ukwazi iqiniso uNkulunkulu ubuphezulekile kwembulo yeqiniso usho izwi lakhe bese ke efika futhi aligcwalise anikeze ukuhumusha kwakhe yena manje siyathola kwathi nje lowo wesifazane omncane wathi wayengaqondi ukuthi lo muntu ukanjani ayemhlakaniphela wathi mayelana nokumphuzisa futhi wathi noma emlethela amanzi futhi ezama ukuhlakanipha futhi into yokuqala niyazi ngani wathola ukukhuluma kuye futhi uthola ukuthi wathi siyazi uMesiya uyeza futhi nxa efika uyakusitshela lezi zinto wathi nginguye okhuluma kuwe khona ke amehlo akhe ayavuleka amehlo akhe alavuleka mphela nani na isithembiso sombhalo amehlo akhe avulwa isithembiso sombhalo uPetro wazi ukuthi uyise wamtshela ukuthi lo Mesiya uyoba ngumprofeti futhi lapha uJohane wayetshelile noma uAndrea wayemtshelile ngumprofeti uJohane wayesezantsi lapho eprofeta kanjalo njalo esho into ethize eyayizokwenzeka ngakho ngolunye usuku wehla emva kokufika kukaJesu ngenkathi efika ebukhoneni bakhe wathi wena nguSimoni uyindodana kaJonase kwakuyini na amehlo akhe lavuleka wakwazi uFilipu noNathanayeli babekade befundisisa umbhalo ngaye eza uyafika wathi woza ubone ngimfumene uJesu waseNazaretha indodana kaJosefa oh wathi akukho kuhle okungavela eNazaretha wathi wena woza ubone futhi basuka bajikela ngale kwintaba akungabazeki ukuthi babebuyekeza izinto eziningi uJesu ayekade ezenza ayekusho kuSimoni ayekwenzile lezi zinto ayezenzile kwathi nje uFilipu angenyukela ebukhoneni bakhe noNathanayeli uJesu wabheka ngale kuNathanayeli wayesethi bheka umIsrayeli okungekho nkohliso kuye wathi Rabi wazanina wathi ungakabizwa nguFilipu ophansi komuthi ngakubona amehlo akhe ayavuleka wathi wena indodana kaNkulunkulu wena uyinkosi kaIsrayeli kwawena ubone izwi elithenjisiwe nalolu suku nembulwa kalela mfowethu dadewethu izwi elithenjisiwe belingethenjiswa kuwe
futhi ungabona ukuthi ihora lalokho kodwa uma uNkulunkulu elembula akuhumushe khona ke kuyisono kulenqaba ungalokothi ukwenze lokho uNkulunkulu wavula amehlo akhe ngokumkhombisa izwi elibonakalisiwe ethembisile ukuthi liyokwenzeka manje njalo lenza lokho ngendlela efanayo akwenza ngayo akayiguquli neze inqubo yakhe ekukwenzeni khabo ngakho kumbulani njalo kuyafana wethembisa imibhalo yonyaka ngonyaka futhi uma ebonakalisa lezo zithembiso zombhalo salowo nyaka abantu abathola amehlo abo evuleka ukusibona bayilowo osemukelayo manje mfowethu Branham wena uthi isikhathi siyahamba manje uzothini manje yini ithembiso sangokombhalo salonyaka ukuze sazi ukuthi sikhuluma ngani na sizowenzani na lapha kulo busuku na kusenza ngani na abe siphila eduze kwethu ethize na sikukhola ngempela na sikufakaze ngeze na ngabe sithi siyakhola kutweza na siyabukhola yini ubukhona bakhe obubonakalayo na siyakhola yini ukuthi buyeza okwesibili na noma ngabe sizenza thina nje uqobo sibe ngabangaqondanga noma sikholwa ngeqiniso na asihlole imibhalo-ke futhi sibone ukuthi yini ethenjiselwe lolu suku manje-ke sithi njengowesifazane emthonjeni uFilipu nabo bonke abanye singabona khumbulani amaHebheru 13:9 athi uJesu Kristu nguyena izolo namuhla laphakade kunjalo na wakwethembisa lokho lowo umbhalo uJohane ongcwele we-12 wathi ukholwa yimi imisebenzi engiyenza mina nawe uyakuyenza ngendlalela into ethize manje kujoweli wesibili lamashumi amabili nelamashumi amathathu futhi kwehle njalo wethembisa wathi okushiwe isiboto inkasa iyakudla nokushiwe inkasa ukuthi nokuthi kukudlile ngasinye salezo zilonyakazana izilonyakazana ezifanayo sishintshe imvelo yaso isiboto inkasa kanjalo njalo sisezigabeni ezihlukene sohambo lwaso futhi nje sidla sidle futhi sidla lezo sihlahla zikankulunkulu sehle njalo ngosiye esiqwini manje-ke leso sihlahla siyoke siphile futhi na kodwa kwakubukeka kuludaba olungenathemba kodwa uNkulunkulu wathi ngiyakubuyisela isho inkosi yonke iminyaka edliwa izinkasa iziboto ezidla kuso ngiyakukubuyisela emandleni akho futhi okushiwe ngamaluthela kudliwe ngamamethodist okushiwe amamethodist kudliwe ipentecostal okushiwe ipentecostal kudliwe ukuthi nokuthi nje kwehle njalo kwehle njalo kwehle njalo okukodwa nalokhu nokukodwa nalokhu nokukodwa nalokhu nokukodwa nalokhu nokukodwa nalokhu kwenze kwafike phalela nje esigejaneni sezimfundiso esigqamile yazi ukuthi lelo yiqiniso ngimi phakathi kwenu futhi ngiyanithanda kodwa khumbulani kumalakho wesine hhayi umalakho wesithathu manje umalakho wesine uNkulunkulu wethembisa ukuthumela ugcobo futhi nokubuyisela ukukholwa kwabantwana kubuyele koyise futhi futhi kuyilokho impela uNkulunkulu akwethembisa uJoyeli kuyekwenziwa kanjani na siyathola ukuthi uJesu wathi kuluka we-17:26 uya kwelama3 wakusho kwelama27:7 Luka 17:7 wathi njengoba kwenzeka emihleli kaNowa babedla bephuza begana beganiselana futhi abakwazanga uNowa waze wangena phakathi kwabuya kuba njalo ekufikeni kwendodana yomuntu kodwa wathi futhi njengoba kwenzeka emihleni kaLoti sewake wabuya era emuva nani ngifisa sengabe sinesikhathi sokubuyela emuva futhi nje sembule lokho sibuyele kuGenesis leyo incwadi efanayo uJesu ayeyifunda ileyo ayembula ekhuluma ngayo buyele emuva lapho bhekani lokhu akusho namadodana omuntu amadodana kaNkulunkulu azithathela amadodakazi umuntu abesifazane ihumusho lasekuqaleni lesebhelu lapho lithi kwakungabesifazane bathatha abesifazane niyabo kubo bukani nje namhlanje bukani ukugana nokuganiselana futhi abakwazanga kwaze kwaba bukani lapha bukani eNgilandi leli hlazo elikhulu bukani lapha e-United States bukani bufebe bukani yonke into
Ucishe impela kube njengoba kwasho umhlekisi ngobunye ubusuku ukuthi abesifazane unezingubo zabo zibampintshe kakhulu abasimilo esibi kakhulu mabehla ngomgwaqo into elandelayo bazoba nje nomsebenzi wokufutha abasezokusebenzisa nje izingubo ukuthi akube iqiniso nje babukeni ukuthi bahamba-hamba kanjani ukuthi banesimilo esibi kanjani futhi bengcolile futhi benamanyala behamba futhi uthatha ukhulume ihlaya futhi bahlale phakathi kwendoda nenye into efana naleyo futhi bathi indlela kuphela ongasho ngayo bagqoka njengowesilisa nowesilisa ugqoka njengowesifazane kulukhuni ukuba bakhonda izinwele zabo ngokufanayo okufanayo indlela kuphela ongabona ngayo omunye komunye uma uxoxa ihlaya elingcolile owesilisa uyokhophozela abesifazane bangeke ya bese kuthi-ke amadodakazi aseziyoni ayohamba eziphakamisa ngezinsuku zokugcina ayohluleka ukuhamba emva kwenkosi akunandaba ukuthi uthini kuwo ungashumayela nje ushumayele ushumayele kufana nje nokuzingqubuza obondeni laphaya kungobumnyama obulugqinsi phezu kwawo akukho kubonakala kulukhuni kakhulu ukuthola owesilisa wangoqobo ongowesilisa nokuthola owesifazane oyinenekazi ngempela bani emgwaqeni namhlanje nasemabhayisikopo ethu futhi noma ngabe kukuphi lezi uhlelo ezingahlungwa ukubhema osikilidi ukuthuka kuqhubeka begqokisa okwesilisa nezinto uJesu wathi lezi zinto ziyakhona futhi zikhona azidingi kwembula sezivele zimbuliwe manje phikisisani wathi njengoba kwenzeka emihleni kaLoti bukani ukuhlelwa kukaLoti uNkulunkulu uyehla futhi endodeni amabili ehlela eSodoma futhi ashumayela ezansi eSodoma indoda eyodwa yahlala phezulu lapho noAbrahama ibandla elikhethiwe isifanekiso sePentecost elibizelwe ngaphandle namhlanje hhayi eSodoma phandle lapho labo abaphila phakathi kwamaPentecostal nabesifazane abagunda izinwele zabo nowesilisa oqhubeka kanjalo futhi akhulume lawo mahla angcolile futhi aqhubeke abasiwo amaPentecost bathatha nje igama lePentecost basiwo amaPentecost amanenekazi amaPentecost angoqobo angabalelakaze owesilisa oyiPentecost yangoqobo ungowesilisa izikole sezicishe impela zivale ngenxa yabafana abaphendukile ngokuba bangabaphendukezeli nezinto ezinjalo esikoleni ongqingili konke ndawo zonke ngokubonakala kukhulisa nje njengoba kwenzeka emihleni yaseSodoma kuyakuba njalo ekufikeni kwendodana yomuntu khumbulani qaphelani khona lapho lelo vesi lamashumi amathathu lapho indodana yomuntu iyokwembulwa khona senake nakuqaphela lokhona bhekisisani lelo vesi lamashumi amathathu lapho indodana yomuntu iyokwembulwa khona ezinsukwini njengoba kwakunjalo ngaphambi kweSodoma bhekisisani ukuthi kwenzekani eSodoma le ndoda yasala ngemuva amabili awo aqhubekela ezansi akhuluma kuLoti ukuba amkhiphe lapho futhi yenza ayenzanga zimangaliso ezansi lapho yavele nje yabashaya ngobumpumputhe kodwa lena phandle lapha yenze isimangaliso phambi kwabakhethiweyo yayifulathele uSara futhi wayese ethendeni emva kwayo yathi uphi uSara umkakho na wathi usethendeni emva kwakho khumbulani yambiza ngoSara yambiza ngo-Abrahama usuku ngaphambi kwalokho wayengu-Abrahama futhi yena wayengusarayi hhayi usara futhi kaphelani wathi usethendeni emva kwakho yathi ngizokuvakashela kwakuyini na uNkulunkulu enyameni ngizokuvakashela ngokwesithembiso futhi usara wahleka futhi wathi lezi zinto ngeke zaba njalo wathi uhlekeleni usara ethi lezi zinto ngeke zenzeka wamtshela ayekwenza yena izwi enyameni yomuntu wazi izimpitho zenhliziyo yakhe futhi wathi uhlekile futhi ngenkathi enziwa inyama emhlabeni yilokho impela akwenzile futhi wathi na lapho indoda yomuntu yembulwa ngezinto zokugcina njengoba kwenzeka emihleni yaseSodoma uma baseSodoma besenziwe lonke kwakho umhlaba uqovekile futhi awusekho futhi sibona ibandla lingasekho manje-ke sekwe zikato kuba ngata leo mtu yeze mbune yona ubabu yoni zoro na mtu la pangati leso istembezo sika nkulu nkulu pezisani kutu watini kuse iskashana ezo linga abelisangbona noko ni ongibona ni inanguba ngiuguba nani ngibe kini ni agungbona ikono kuyena izoro na mtu la pangati yebu kuse iskashana ezo linga abelisangbona bingege la mbona amesho abu apuputegile watuwa umani mbona indota leo mtu yembulwa izwi libuya lisenyameni yomuntu indoda edla inyama yethole iphuza ubisi oluvela enkomazini idla amakebengwane elenzelwa eziwo futhi yabizwa ngu-Elohim. Amen. Indoda ifake izingubo ezinothuli uNkulunkulu ebonakaliswe enyameni. Lapho waze emhlabeni wabonakaliswa enyameni futhi wathi njengoba kwenzeka emihleni yaseSodoma lapho indodana yomuntu yembulwa kwezinsuku zokugcina izwe liyoba sesimweni saseSodoma futhi nanti mfowethu tate manene namanenekazi noma ngabe ube yini leli ihora nokuhomuza kungokwankulunkulu kwangathi unkulunkulu angavula amehlo ethu abubuthekile esithembisweni zombhalo sazi ukuthi siphila ezinsukwini zokugcina. Amen. Asikhothamise amakhanda ethu. Baba wasezulwini, kuningi kakhulu obekungashiwo, lokho kwenele ngizoma. Nkosi uNkulunkulu owenza isithembiso, woza enkundleni Nkosi usembule. Inyama yethu ayilungile, inyama yethu ibuthakathaka futhi inobuphofu. Nkosi akusikho ukuthi ukhona umuntu ofanele, asifanele Nkosi, kodwa wakwethembisa nehora lilapha izwi limi phambi kwethu. Yetha nathi Nkosi lobusuku futhi wenze into ethize njengoba wayayenza ngenkathi usemuva lapho emhlabeni eminyakeni ezinkulungwane ezimbili ezedlule ukuze leli bandla lazi kulobusuku ukuthi uphila kuze kube phakade ukuthi unguwe izolo namuhla naphakade futhi wethembise ukuthi imisebenzi owayenza iyophindwa futhi indodana yomuntu yakwembulwa ngezinsuku zokugcina njengoba kwakunjalo eSodoma. Nkosi awuzange ukuphathe lokho ngolothi ngoNowa awuzange ukuphathe ukuthi yokwembulwa ngesikhathi sikaNowa kodwa wathi njengoba kwakunjalo eSodoma lapho indodana yomuntu yembulwa. Onga Nkosi makuthi abafundi beBhayibheli lapha kulobusuku babone iqiniso mababone ukuthi malaka wesine ukuthi lolu gcobo lufanele ufike nokubuyisela emuva futhi lokho ukholwa obaba abake bakubona isambulo sikaNkulunkulu kuKristu manje ngathi bangabona isambulo sikaNkulunkulu ezidalweni ezingabantu uKristu ebonakaliswa enyameni yebandla lakhe ehamba phakathi kwethu siphe khona Nkosi izithembiso wazenza nezithembiso oyozigcina futhi ngizinikela mina uqobo nezwi nebandla nakho konke kuwe manje egameni likaJesu Kristu. Amakhanda ethu kotheme bangaba khona yini lapha abanye ngaphambi kokuba sibe nomuqo omkhuleko abangathi mfoti Branham angisuye umKristu ngifuna ukusindiswa ngikhulekele uzongikhulekela mfoti Branham na phamisa isandla sakho nje ngizokwenza. Uma nje ulapha futhi ungesuye umKristu uNkulunkulu akubusise mnumzane uNkulunkulu akubusise insizwa uNkulunkulu akubusise mnumzane lokho kuhle nje uNkulunkulu akubusise nenekazi uNkulunkulu akubusise nenekazi uNkulunkulu akubusise nakho ke uNkulunkulu akubusise emumva lapho mnumzane uNkulunkulu akubusise lokho kuhle. Umunye futhi phakamisa isandla sakho nje uthi angisuye umKristu uNkulunkulu akubusise ngikubonile emumva lapho nsizwa uNkulunkulu akubusise emumva le lapho nale ngapha ekhoneni yebo uNkulunkulu akubusise. Angisuye umKristu mfowethu Branham kodwa ngiyakholwa ukuthi wena ukhuluma iqiniso ngikholwa ukuthi kuyiqiniso ngiyakholwa ukuthi isithembiso sisho lokho ngifundile futhi ngiyabona ukuthi isithembiso sithembisa lokho angaze ngisibone kodwa ngiyasikholwa. uNkulunkulu akubusise nenekazi eliselincane omunye nje uma uphamisa ingalo yakho lokho kwenza okuthize kuwe impela kuyakwenza ukunikeza ukuzo ukuthi wenze into eyilungileyo. Akukho umuntu abaphakamise izandla zabo ngiyakubona emumva le ngemumva yebo akukho umuntu abaphakamise izandla zabo kodwa uNkulunkulu akubusise ngiyakubona lapho futhi nawe lapha yebo lokho kuhle khumbula uma
ngigeja ukubona isandla sakho yena uzokubona wazi konke ngakho khumbulani uyazi uNkulunkulu akubusise tathe usemncane yakwazi baba wethu wasezulwini bangabakho manje bebengeke basiphakamisa lezo sandla kunento ebatshele ukuba bakwenze futhi nokho mhlawumbe akukho namunye wabo owake wazibona izimangaliso ezigqamile ezibonakalayo zobukhona bakho lapha emhlabeni ngezinsuku zokugcina kodwa bayakubona lapha umbhalo washo njalo futhi kwangathi bangaqonda kulo busuku ukuthi isho neBhayibheli lishunyayeliwe yonke leyo minyaka futhi noma kunjalo abantu bakholwa okungesikho kodwa ngenkathi uthola uCleopas nomngani wakhe waseke ujika futhi wenza into ethize ngendlela enje owakwenza ngayo ngenkathi usaphila emhlabeni ngaphambi kokubethelwa bazi ukuthi lo kwakunguJesu ofanayo manje Nkosi senzele ukufanayo kulo busuku yenza kulo busuku wenzele laba bantu abagulayo njengoba wenza nje ngaphambi kokubethelwa kwakho manje ke emva kweminyaka ezinkulungwane ezimbili abesilisa nabesifazane bazokwazi ukuthi uyaphila silindela kuwe baba ngegama likaJesu amen manje kini eniphakamise izandla zenu ngifuna nihlale nithule nihloniphe ngokuzithoba ngempela imizuzu embalwa ngizobiza umuqo omkhuleko angisho ukuthi uNkulunkulu uzokwenza kodwa ngifuna ukunibuza umbuzo onesizotha bantu njengoba kukhona amakhulu amaningana lapha noma amahlanu noma amakhulu ayisithupha kumbe noma ngabe kuyini bukani leyo incwaba yonke yabantu kodwa bukani kukhona engifuna ukunibuza khona sibophezeleke kuNkulunkulu sinjalo futhi ubophezeleke ezwini lakhe manje uma enza lelozwi liphile futhi ni ngifuna ngamunye ophakamise isandla sakho nawe ongaphakamisanga isandla sakho masinyane kamumva uze lapha bese uma ealtar masinyane nje uma sesikhulekela abagulayo ubuphilina ngabe elokuqala ikhadi lomkhuleko ubhi elokuqala kuya ekhulwini na kulungile asithi sijahile ngakho sizoqala nje kusukela kulokuqala ikhadi lomkhuleko ubhi elokuqala ubani unalo phakamisa isandla sakho beke ikhadini lakho lomkhuleko ubone ukuthi lingubani uma ungakwazi ukuhamba ngani abanye benu yehlelani lapho ukuze ubhi oqala owesibili owesithathu owesine owesihlanu sokumani khona lapha uma nithanda oqala owesibili owesithathu uma ungakwazi ukuhamba phakamisa izandla zakho futhi bazokuthwala oqala owesibili ngibona oyedwa kuphela kuze kube manje ungeza ngokushesha ngokukhulu nje ukushesha ongakwenza oqala owesibili owesithathu owesine owesihlanu uma umunye ongakukhuluma ngeSpanish ngiyabona kunabantu abaningi besipenishi ubhi oqala owesibili owesithathu owesine owesihlanu oqala owesibili owesithathu kulungile nango owesithathu oqala owesibili owesithathu owesine kukhona umunye inombolo yesihlanu ubani onekhadi lomkhuleko elinombolo yesihlanu na phakamisa isandla sakho umunye ungakusho kanjani ngeSpanish na ngabe lelo khadi lomkhuleko liyinombolo yesihlanu nomzane na lapho lilitholile ngiyabonga oqala owesibili owesithathu owesine manje ke awuli iliphi elingekho na likhona elisihlanu lapho na ya ngiyabona manje angimbonanga emikhona lapho kulungile elisithupha elisikhombisa elisiyagalombili elisiyagalolunye elishumi awusho manje yima lapha umzuzu nje elisithupha elisikhombisa elisikhombisa elisiyagalombili elisiyagalolunye nakho-ke elishumi nanye elishumi nambili elishumi nantathu elishumi nane elishumi nanhlanu lokho kuhle lokho kukahle umzuzu nje ake sibize abanye abambalwa elishumi nesikhombisa elishumi nesiyagalombili elishumi nesiyagalolunye elamashumi amabili elokuqala kuya kwelamashumi amabili qala elokuqala elesibili elesithathu elesine elesihlanu elesithupha elesikhombisa elesiyagalombili elesiyagalolunye elishumi nantathu elishumi nane elishumi nanhlanu elishumi nesithupha elishumi nesikhombisa elishumi nesiyagalombili nakho-ke kulungile lokho kuhle lokho kuhle ngokwenele asiqale ngabo ngiyabonga mfowethu bangaki lapho ngenalo ikhadi lomkhuleko phakamisa isandla sakho futhi nokho uyagula manje khumbulani awudingi ukuba ube phezulu lapha awudingi ukuba ube lapha kholwa nje Manje makuthi wonke umuntu ahloniphe ngokuzithoba ngempela ngizocela egameni likaJesu ukuthi kungabikho umuntu oxokozela kwelandelayo cishe imizuzu eyishumi nanhlanu empeleni imizuzu eyishumi noma eyishumi nanhlanu nje asinike uNkulunkulu leyo nhlonipho enkulu wonke umuntu azinze ngqo asithule ngempela manje umzuzwana nje futhi uzoba nomuqa lapha manje ngenkathi yena balinde lapho ngilalelisiseni manje niyaqonda ukuthi ngimi kuphi lapha na bangaki okuqondayo engishumayele ngakho na niyabo futhi ngikushilo ukuthi uvukile kwabafileyo manje uvukile kwabafileyo futhi wethembisa ukwenza lokhu manje akukaze kube kunoma imiphi iminyaka selokhu kwaba abapostoli kuze kube ilesi sikhathi njengoba sazi kodwa wethembisa ngathi isikhathi indodana yomuntu iye kwembulwa njengoba kwakunjalo eSodoma manje kufundeni lokho kuLuka weshumi nesikhombisa cishe lamashumi amabili kuya kwelamashumi amathathu futhi nibone uma lokho kungenjalo wakwethembisa fundani uma lakwesine ninga kuqubi noma lakwesithathu manje uma lakwesithathu kwakunguJohane ubhaphathizi niyabo kodwa uma lakwesine kwathi nje lokhu kungedlula iwiki abalungile bahamba phezu kwababi futhi izwe lashiswa ngumlilo niyabo akuzange kwenzeke ezinsukwini zesikhathi sikaJohane silindele lokho kujotshwa okukhulu phezu kwebandla okuyophendula izinhliziyo zibuyele esifundisweni sasekuqaleni sobaba emuva Pentecost langoqobo langempela ulungile hloniphani ili memeza kakhulu masinya nje uma usubalayini sebonke ezathi lapho ulungile vele okay manje hloniphani ngempela omunye uzosiza ehambisana manje wonke umuntu akathule ngempela imizuzu embalwa nje ngifuna ningenzele isithembiso ngethembisa uNkulunkulu ukuthi futhi uyayazi inhliziyo yami futhi uyazazi ezenu manje ngibophezele ile kuphela ukusho lokho okuyiqiniso yilokho konke engibophezeleke ukukwenza uNkulunkulu wakuloba angaze akusimina iBhayibheli niyakwazi manje uma ezokwembula lokho ngeke lokho umlethe khona lapha ephila phakathi wethu na niyabo ukuba ke ubungenawo umuzwa wokubona engekho ube nawo futhi ubuzophumela ekukhanyeni kwelanga ngezinye izikhathi ubungeke ukuthi ubuhamba phi ngoba ubuphuphuthekile futhi uhambe ekukhanyeni kwelanga uzo into ethize ngempela eduze kwakho kufudumala impela konake emva kwesikhashana ubuyo hamba ethunzini futhi ubuzothi akusekho manje akukho umuntu obazi ukuthi ilanga laliyini engakaze abe nawo lo muzo wokubona niyabo ubungeke wazi ukuthi bekuyini omunye ukuthi lo umsebe welanga yini umsebe welanga na yini ukukhanya futhi yini ilanga na niyabo akwazi uzwe ngalo niyabo ukukhanya okwehlayo yini ukukhanya na niyabo manje ileyo ndlela sizobukhona bukaNkulunkulu khona ke futhi asibuzwa khona ke sihamba kulokho niyabo futhi ukwelinye izinga olibonayo ungasho ukuthi buyini niyabo uyazi ukuthi lokho kuyini manje uma uNkulunkulu evusiwe kwabafileyo futhi lapha kulo busuku wakwethembisa manje umzimba wakhe wangempela uhlezi esihlalweni sobukhosi kaNkulunkulu wathatha wahlala phansi esihlalweni sobukhosi sikaNkulunkulu kodwa umoya ongcwele ulapha onguKristu esimweni sikamoya igama Kristu lisho ogcotshiwe futhi lokho kugcotshwa kwakuphezu kwakhe kuphezu kwebandla sonke manje bekulokhu nje kuza kusuka ekulungisisweni ekungcwelisweni babhathizwe kamongcwele ukubuyiselwa kweziphiwo kwehle njalo kuze kuyofika esiqongweni sakho kunjalo kuza kwabayingcosana ngesibalo njalo kundawonye manje futhi manje kunebandla futhi manje umlobokazi uzophuma ebandleni niyabo ibandla ledlula esikhathini sokuhlushwa hayi umlobokazi ngiyaxolisa angifanele ngishumayele imfundiso ngiyaxolisa kulungile lelini nikazi woza lapha qaphelani angikholwa ukuthi kukhona umuntu phakathi lapha engimaziyo engimbukayo uma nonke lapha nizihambi kimi phakamisani izandla zenu niyazi angazi lutho ngani ngakho ukuthi abantu bayizihambi phakathi lapha manje ngiyacela ningayaluzi hlalani nithule nizohlala na bonke osemqeni omkhuleko ongangazi futhi wazi kuthi angazi lutho ngawe phamse izandla zakho silapho ke manje lapha kuhlezi iqembu labefundisi niyabo kulapha nje phandle ngqo lapho sonke esingabuka niyabo manje lelininikazi lapha lizihambi kimi manje noma ngabe ubani okulokho unjiniyela bekisisa leyo Mike kulungile manje ngizokhuluma nalo lapha nakho kubuya uJohane ongcwele wesine lapho uJesu wakhuluma nowesifazane futhi wamtshela ukuthi yayini inkathazo yakhe futhi wakholwa ukuthi leso kwakuyisibonakaliso sikaMesiya uma leso kwakuyisibonakaliso sikaMesiya ke kuselokhu kuyisibonakaliso sikaMesiya ngoba unguyena izolo namuhla naphakade kunjalo na wahlanganwa njengalokhu manje ngisuke uJesu futhi akukho ungabaza lona wesifazane lapha akasilo lolo hlobo lwalowo wesifazane kodwa enzama ukukusho kuyafana nango wesilisa ebona nowesifazane futhi ke kukhona okungalungile lapho futhi uma into ethize izongena lapha ukukwembula lokho kuyakhombisa kuzofanele kube nguNkulunkulu manje ngingeke ngazi isizathu angaze ngimbone wesifazane empilweni yami niyabo futhi uphamise isandla sakhe ukuthi bengingamazi futhi akangazi futhi lapha nje simile lapha manje ngifuna nje ukukhuluma nawe umzuzu emva kokuba kade ngikhuluma kanjalo ngishumayela dadewethu futhi uma lokho ngakho niyabo omunye uyashumayela omunye ugcobo okunye manje uma inkosi uJesu ebengachaza kimi noma angikhombise ngombono into ethize oyifunayo into ethize mhlawumbe kungahle kube ngokugula kungahle kube ngezezimali kungahle kube okuphathelene nekhaya kungahle kube ngolomunye umuntu angazi ngisho niyabo anginamqondo kodwa uma ezongitshela into ethize engalungile noma into ethize ayilungile empilweni yakho noma into ethize futhi ingukuthi uyagula kabi noma umunye umuntu uyagula noma into ethize ayilungile uma ezokusho ubuzokwazi ukuthi bekuyiqiniso noma cha wena ungasho noma kuyiqiniso noma cha awu uma azi ukuthi bekuyini khona ke uyazi ngempela ukuthi uyoba yini uma engakusho okwedlule angakusho okwamanje nokuzayo manje bekuzokwenza ukholwe ngenhliziyo yakho yonke ukuthi ubuze ukuthola okucelayo na bekuzokwenza izethameli zikhole ukuthi bezizokuthola lokhu oku manje ningayaluzi manje ngilindile nje futhi ngiyabuka ukubona ukuthi ubezongitshelani ngoba angazi nje ngiumhlangano emva komhlangano unokwethuka niyazi nokushumayela nokushetshisa nokubhekisisa lokho nalokho okuthembisile futhi izonikhipha lapho ligamenxa elisishiyagalolunye sekucishe kube yileso sikhathi manje kungenza ngethuke ngakho nje ngifanele ngizithulise mina uqobo niyabo isiphiwo akusiyo into ethize njengokuthatha umese futhi unqamule into ethize lokho akusiso isiphiwo ukuzithola wena usuke endleleni ukuze umoya ongcwele ungakusebenzisa futhi ileyo nto kuphela engifanele ngiyenze ukususa uWilliam Branham enkundleni niyabo ukuze uNkulunkulu ezoza manje egameni lika Jesu Kristu ngithatha wonke umoya phakathi lapha ngaphansi kokulawula kwami ngenkazimulo yakhe ukuthi amazwi engiwashumayelile angabonakaliswa lapha manje ngifisa sengathi bengingakutshela ukuthi kukanjani uma ubezongitshela ukuthi usase kuseni angiye emathuneni omongameli futhi ngivuse uGeorge Washington bengizonitshela ukuthi nize futhi nikubhekisise nje lokho abezokusho manje niyabo angazi ukuthi uzothini kodwa akushoyo kuyoba iqiniso inenekazi liphethwe inkathazo yamehlo alo inenkathazo ngamehlo alo iyahlupha inikatazo yekolo elihluphayo inokwethuka nokwethuka kakhulu kunjalo akunjalo na uma kunjalo phamisa isandla sakho awusho enye into umfundisi wohlobo oluthize njengowesifazane umshumayeli ongowesifazane kuyilokho manje uyakholwa ngenhliziyo yakho yonke hamba futhi ungaba nakho okucelile niyakukholwa na woza mnumzane sizihambi komunye nomunye ngiyacabanga inkosi isazi sobabili uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angangitshela na manje lowo bekungowesifazane nangu owesilisa uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angangitshela ukuthi ini inkathazo yakho na bekungakwenza ukholwe na uphethwe ukwethuka unenkathazo futhi ngamehlo akho ayangokufiphala ngaso sonke isikhathi kade kwenza lokho isikhathi esithize enye into ngibona into ethize phezulu kwengalo yakho iBP yakho kuyilokho ke uneBP kunjalo akunjalo na awu phakamisa isandla sakho uma lezo zinto ziqinisile isikhathi esiningi uma ukhuluma kuye kaningi kuzoba yikho niyabo manje bhekisisani bukani bhekisisani yehlisa isandla sakho nje asinabo abaningi kakhulu lapho yehlisa nje isandla sakho manje angazi ukuthi ngitheni kuye kodwa usemarekodini lapho niyabo kukanjalo etapeini angazi ukuthi utheni kodwa asibone manje yebo amehlo okwa leyo nto eyodwa futhi khona ke enye into unehlwele igazi futhi lokho kusebuchosheni futhi ube nesifo sohlangothi lelo iqiniso awu uyakhola manje na uyakhola ukuthi uzosinda na uyakhola ukuthi lowo uNkulunkulu ekhuluma hayi mina kulungile khona ke ba ukholweni lilokho kuphela enifanele kwenze ukukholwa nje uma nje bengakholwa yilokho kuphela uma bekholwa nje sekuphelile unjani na uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angembula kimi inkathazo yakho na futhi uma engembula kuzokwenza umkholwe na kuzokwenza wesabani na angeke usho ungasho na nje kufana nabumnyama ukwethuka bese kuthi ke enye into unenkathazo entanyeni yakho kunjalo inkathazo yakho isentanyeni yakho bona ke unothize enhlizweni yakho omkhulukelayo ngenqwaba inkathazo ngakho futhi kungophuzo umyeni wakho ungophuza kakhulu futhi uyamkhulekela uyamkholelwa na khona ke izokhuleka ukuthi uJesu Kristu uzokwenzela lezi zinto kulungile niyakholwa na manje lokho ngokuphathekayo kunjalo labo ababili abathathu noma ini abani noma yini ehambe yedlula lokho kufana kakhulu nje njengoba uJesu enza eBhayibhelini lonke niyabo kunjalo wenzile kwesifazane watshela lowo wesifazane leyo nto eyodwa futhi uhamba wehlela esikari akazange abe esasho enye into eyodwa kunoma ubani ezansi lapho kodwa bakholwa ngenxa yobufakazi boyesifazane ya lowo wesifazane akadingeki ufakaze kuwe umi khona lapha ukubuka wena uqobo ufanele nje ukholwe kusobala abanye angeke bakholwe akukho lutho kubo kuba bakholwe ngakho unjani na manje sisiqhako bengingeke ngaba yini umuntu owesabekayo emi lapha uma owesifazane othandekayo onekhanda elimpunga kanjalo futhi ecabanga ngezinto futhi umama wami uqobo oligugu ubengaba ngako ngeminyaka futhi nje washona lapha eminyakeni embalo edlule futhi uma noma yini engingayenza ukusiza lelo nenekazi bandla ngiyokwenza ngiyazi uma ligula uma bengingathatha futhi iphushe uhlavu lwemali ngekhala lami ngizungeze belidolobha bengingakwenza anginandaba ukuthi ubani obengangihleka ngifuna lona lisinde uma bengingalisiza bengingayenza kanjalo kodwa angeke ngilisize futhi kakhulu njengoba ekwenzile uNkulunkulu sevele ukwenzile lokho futhi uyakuthanda ngaphezulu kokuba ngikuthanda wakufela futhi angizange ngikwenze lokho kodwa wakuthanda ngokwenele kuba akufele kodwa manje ke wabuye wangithumela nje isiphiwo esincane
wathumela umelusi wakho lapho ukuba aphuleke futhi abeke izandla phezu kwabagulayo futhi uyabo lokho kwenziwe kakhulu impela emvuselelweni lokho kuwuhlobo oluthi alube senkathini edlule uyazi futhi manje uphezulu komunye othize uyazi ukuthi ngiqonde ukuthini ubakake enye into manje uma inkosi izokwembula ngimi ukuthi yini inkathazo yakho uyangikhola ukuthi ngingumprofethi wayo noma inceku yayo na uyakhola ukuthi yiyo na wena awu ngiyakubonga dadewethu manje ngiyakholwa ukuthi leyo nkathazo yezinso obuphethwe yiyo izosuka kuwe uyakukhola lokho futhi na unesicelo enhlizweni yakho ufuna ukungicela uma ke ngisembula leso sicelo ungakangiceli ubungakwenza ukukwenze ukholwe kakhulu na ufuna ngikhulekele indodakazi yakho ayikho lapha kunjalo uyafuna ngembule ukuthi yini inkathazo yayo na ungwethuka kwangempela manje kholwa futhi izosinda uyabo uNkulunkulu akubusise dadhe uma ungakholwa zonke izinto ziyenzeka uyabo lenzani izwi likaNkulunkulu bonani ukuthi ngabe labafundisi abakusho yini lokhu iBhayibheli lathi kumaHebheru iTestamente elisha isahluko sesine izwi likaNkulunkulu libukhali kunenkemba esikanhlangothi zombili lisika lehlukanise ngisho nasemkantsheni wethambo futhi lahlulela imicabango izizindlo zenhliziyo unjalo bazalwane na niyabo kuyini na izwi labelwe lolu suku izwi labelwe lolu suku ligcwalisa lesizithembiso lapho indodana yomuntu iye kwembulo izinsuku zaseSodoma zonke lezi ezinye izinto zithendisiwe nakho yizwi kaNkulunkulu lembulo ngoba yizwi uqobo lwalo lehlulela imicabango osenhlizweni niyabo kunjalo impela manje lelininikazi angilazi omunye umuntu obukeka enomusa bengaba yini umuntu omubi kabi uma ngingasiza futhi manje umzizwana nje omunye umuntu bekungowesilisa bekungowesilisa obonakalile nomunye khona lapho ekhuleka ibaye nokukholwa nje ngiyabona manje kuzofanele ngisho nje engikubukayo niyabo yilokho kuphela engingakusho yilokho engikubonayo yebo uphethwe isimo sesisu kusisisweni sakho manje ke ufuna ukungicela isicelo futhi leso ngesika mama wakho akekho lapha kodwa uyagula ufuna ngimkhulekele lokho akunjalo na unesinye isicelo ngese ngumuntu ongekho lapha ubude kude le usuka la futhi ngiyabona ule ukwelinye izwe kukude le usuka la futhi ngumuntu osemusha umntwana ephethwe uhlobo luthize lwesifo isifo sasesizifundeni ezishisa kakhulu eningizimu Melika kunjalo impela kukuwe lelo iqiniso impela kunjalo kodwa kholwa ngenhliziyo yakho manje angiphilisi usevele usephilisile aniqondi ukuthi ngibukhona bakhe futhi na ngizodingeka nje ngilokhu ngiqhubeka manje sekuqala ukungiphuphuthekisa kancane yabo wena uthi lokho na awumfowethu tathe uJesu owasifazane wathinta ingubo yakhe wajika wayesebona ukuthi kwakuyini wayesethi aphumile amandla kimi kunjalo na awu wayenjalo lowo kwakuNkulunkulu kuthiwani ke ngami isoni na ufanele ukholwe ungangabazi kholwa lokho uyakholwa na owesifazane osemusha futhi uyakholwa ukuthi uNkulunkulu ngembula kimi ukuthi yini inkathazo yakho na awu ungakholwa uzokwemukela futhi ukukholwa ngayonke eyakho uyazi ukuthi bekungaba iqiniso uyabo manje into eyodwa eyinkathazo yakho isekolo lakho unenkathazo yeqolo bese kuthi ke unesifiso esikhulu enhlizweni yakho sente thize futhi leso ngokuthi ufuna ubaphathizwe kamongcwele kunjalo impela uyakukholwa na awu uzowemukela amen manje qhubeka futhi
ukholwe ngayo yonke inhliziyo yakho futhi uzokwemukela imbaphathizo. Ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu angasiphilisa leso sifo samathambo futhi akwenze uphile namanje. Qhubeka nje uhambe futhi umbonga kunjalo. Manje uyabo uma nje uzokholwa. Kulungile mnumzane, ungeza nenekazi njengoba nje ubuhlezi lapha siza. Ungeza na, uyakholwa ngayo yonke inhliziyo yakho na. Manje yileyo ndlela ke khona ke ungeke usaba nesifo samathambo, awuzukukhubazwa yiso. Qhubeka nje ngendlela yakho futhi uthokoza leyo inkathazo, leyo inkathazo yeninikazi iyanqamuka futhi hamba nje ubonga iNkosi uthi akadungiswe uNkulunkulu. Kulungile, kulungile. Manje uyakholwa uhlezi lapho ninikazi, uyakholwa na? Kulungile mnumzane. Manje leyo nkathazo yamaninikazi obunayo, inkathazo yabesifazane isikhathi eside, kholwa nje ngayonke inhliziyo yakho futhi uhambe futhi izothola, uzosinda futhi ngeke usaba nakho. Uma uzokukholwa ufanele ukukholwa. Kulungile, lilethe ininikazi intombazane encane, woza lapha sithandwa. Manje sisi lapha ngizoyibamba ngesandla umzuzu nje, woza lapha sithandwa senhliziyo. Bengicabanga ukuthi ekuyilokho uthola ukuqinyeka ngesinye isikhathi, unjalo awukwazi uphefumula kalukhuni, leso sifuba somoya esidala sibi kabi, kodwa uNkulunkulu angasiphilisa. Awukukholwa lokho na? Nkosi Jesu, ngikhulekela ukuthi uzomphilisa umntwana. Ungangabazi Dade, sizosuka kuye. Hamba futhi ukholwe manje ngayo yonke inhliziyo yakho. uNkulunkulu uyasiphilisa isifo sikashukela, angenza noma yini isinde afuna isinde. Akukholwa lokho na? Uyakholwa ukuthi uzokuphilisa na? Kulungile Thana, ngiyakubonga Nkosi futhi uqhubeke ngqo, uthokoza nje. Umzuzu nje ngilokhu ngibona indoda yenyukela lapha. Ngiyabona nakho umfo omncane ehlezi lapho ephethe umfana omncane ngezingalo zakhe. Uyakholwa mnumzane na? Izihambi kuwe. Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angembula kimi ukuthi ufunani na? Uyabo uthinte yena, angikwazi. Kodwa uphethwe inkathazo, isifo sethambo, kunjalo umfana wakho omncane lapho unaso. Umfana wakho omncane ehlezi eceleni kwayo unaso. Leyo intombazane yakho encane ihlezi eceleni kwalowo, yona usezingalweni zayo futhi inezingqemu. Uma lokho kunjalo, phamisa isandla sakho manje. Uyakholwa na? Ungangabazi, yiba nokukholwa kuNkulunkulu. Ungangabazi nje, kholwa nje. Sonke izinto ziyenzeka kulabo abakholwayo. Ukhalelani izinyembezi ninikazi elincane, uhlezi lapho enhla ekugcineni neduku lakho liphezu kobuso bakho. Ukhala na? Uyangikholwa ukuthi ngenceku yakhe na? Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angembula kimi ukuthi iyini inkathazo yakho? Ngilapha na? Unenkinga yokomoya otadisha ngayo, kunjalo na? Konke kuzohlanzeka, kuzoba kahle. Lelo ninikazi lihlezi eceleni kwakho lapho usanda kukhuluma kulo nje umzuzu, ibeke iduku lalo nje phezu kobuso balo. Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angangitshela ukuthi iyini inkathazo yakho Dade na? Uzongikholwa njengomprofethi wakhe, inceku yakhe na? Uzongikholwa. Kulungile, leyo nkathazo yamankanka ekade ekuhlupha izosuka kuwe uma uzokukholwa. Uzokukholwa na? Uma uzokukholwa, phakamisa isandla sakho uthi ngiyakukholwa. Ufuna ukudla kwakho kwakusihlwa kuleyo nkathazo yesisu eceleni kwalapha, ninikazi, uyakholwa ngayo yonke inhliziyo yakho futhi na? Ninikazi elilandelayo linenkinga yokomoya lapho, futhi unomqubuko futhi okuhluphayo, unendodakazi enomqubuko nayo, lokho akunjalo na? Ye umnumzane, ihlezi phakathi, uyakukholwa lokho na? Kulungile, ungaphiliswa uma ukukholwa. Ngapha-ke na, lapha ngibona lona omncane, indoda engumMexico ihlezi phansi lapha ekugcineni, ngibuka ngqo na? Awukuboni lokho kukhanya kuleyo ngaphezu kwayo na? Indoda engubumnyama ngaphezu kwalokho
Uyabo, okuyikho lapho okuyizungezile lezi zithuthwane. Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angakuphilisa esithuthwaneni mnumzane na? Uyakholwa kulungile, uzokwenza. Ukusho indoda encane eceleni kwakho lapho encane, indoda eyisipinishi inesibhono. Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angasiphilisa isibhono sakho mnumzane? Uyakukholwa lokho ngayo yonke inhliziyo yakho na? Uyakholwa. Olandelayo unenkathazo yesisu, wena onekuzisa ikhanda lakho lapho unenkathazo yesisu, uyakholwa ukuthi uNkulunkulu ukuphilisile na? Ngakho hamba udle ukudla kwakho kwakusihlwa, uzokwenza. Ngitsheleni ukuthi bathintani kusuka le ezethamelini zonke kuyini na? Ukubonakaliswa kwezwi likaNkulunkulu. Niyakukholwa nina uqobo na? Niyakukholwa na? Bathi abanye babo lapha na, lapha nansi indoda ilele ohlakeni lombhede, mnumzane angikwazi, angikaze ngikubone. Uyangikholwa na? Uyakholwa ukuthi okuzwile kuyiqiniso na? Uyakukholwa ngayo yonke inhliziyo yakho na? Uma uNkulunkulu engangitshela lapha ukuthi yini engalungile kuwe, ungakukholwa na? Ngizokutshela okuthize manje, futhi uyakwazi, uhlezi ngakuye. Usibekelwe ukufa ngumdlavuza, ngumdlavuza, futhi ungumfundisi wevangeli. Ngikubona umi epulpiti, futhi lokho kunjalo, futhi ngowangaphandle kwedolobha. Manje kholwa ngayo yonke inhliziyo yakho, kholwa ngayo yonke inhliziyo yakho. Ulalelani lapho uze ufe na? Uyabo, ngeke walahlekelwa. Awukhona abanye abanochoko? Uyayikhumbula indaba ngenkathi iSamariya livimbezelwe? Labo abanochoko bangena lapho bathi, sizohlalelani lapha size sife na? Uma sihlala lapha siyafa, uma siyongena emzini siyafa. Udokotela wenze konke angakwenza, akukho lutho olungenziwa. Impendulo yakhe kulokho, inethuba elilodwa kuphela. Labo abanochoko babenethuba elilodwa ukuba behlela endlini yesitha, uma babasindisa baphila, uma bengazange babezofa noma kanjani. Kodwa awucela ukuba uye endlini yesitha, usebukhweni bukaNkulunkulu wakho, ubheke awusukumi ngani, futhi uthathe lolu hlaka lombhede, futhi uye ekhaya ngegama likaJesu Kristu, futhi ukukhole, futhi uye ekhaya, futhi ukhole ukuthi uphilisiwe. Nonke nina abanye nizokholwa yinto efanayo na? Uma nikholwa, yimani ngezinyawo zenu. Ngicela labo bantu abaphakamise izandla zabo uma bebefuna ukusindiswa, futhi befuna ukwemukela uJesu Kristu. Ngifuna nikuphukele lapha, futhi nime lapha ngakini umzuzu nje. Ningeza manje na? Ngilikwela lapha nina enikholiwe, futhi nifuna ukwemukela uKristu. Anisoze nasondela kakhulu ngokunye kuye nize nihlangane naye ngokubonakalayo. Khumbulani izwi, futhi ngishumayelile uNkulunkulu uliqinisile ukuthi liyiqiniso. Wozani, yenyukelani ngapha nonke, wonke obengamazi uKristu eliphakamise izandla zenu, futhi wozani lapha enithi benizoni, futhi benifuna ukusindiswa. Wozani lapha futhi nime umzuzu, nenzele umkhuleko. Ningakwenza na? Ningeza esasondele kangako na? Nisho ukuthi beningabona lapha izwi lishunyayelwa, nibona uNkulunkulu ejika futhi ethi, lelo zwi liyiqiniso, lowo yimi, lowo yimi, ngimi lapha uNkulunkulu impela ozonehlulela. Bese ke nihlehla na? Ningakwenzi, ungahle uzinqume wena uqobo kuze kube phakade. Niyabo, napha abathathu babo bemi lapha, ngithe kunamadazini amabili. Uzani ngomanje, nizoza na? Qhabo, akukho culo, awudingi ukuba ube neculo. UKristu iculo lakho, uKristu ungukuhlabelela kwakho, izwi ilona elikushoyo. Kunjalo nakho kuza insizwa ezimbili, phumani ngo nina enizoni, yehlelani lapha ngo umzuzwana nje. Nizokwenza na? Khona ngisezwa ukuholwa, ngiwumisele lenhloso lomuqa womkhuleko. Wozani lapha ngo manje, wozani lapha ngo, sizofinyelela emgqeni womkhuleko nje kunjalo. Ya maninekazi, wozani ngo phakathi lapha izinto ezincane. Khona kulolu suku ngenkathi laba bafu abancane beza kuleli hora elikhulu, ngenkathi kusenamabhungu namatshitshi ekudlangeni kobonakala
kuhlangana laba bantu bayeza futhi ngiyethemba ukuthi uNkulunkulu uzobenza izibonelo ezinje baze omakhelwane lapho abantu bezobona ukuthi uJesu Kristu usabasindisa abalahlekile ningeze napho mani ngo lapho enikhona ehlelani lapha umzuzwana nje kulungile uNkulunkulu anibusise bafana lokho kuhle yenyukani ngo futhi nime wozani wozani emumva le ngemumva abanye abantu emumva le niphamise izandla zenu ningehle manje na sengicishe impela ngeminyenge ngeizwi limi ngaphandle ingongotha lizama ukungena bheka ngimi eminyango futhi ngingongotha uma noma imuphi umuntu eyovula futhi angene ngingenise ngiyodla naye naye adle nami ungeze na yehla ngo manje ume lapha bukani izwi selishunyayeliwe lifakazelwe uKristu ubusiwa kwabafileyo nangu wenza khona nje athi uyokwenza akaqhumene nezinhlangano amahlelo ukuyona ifaka entweni ethize lokho ngokukhetha kwenu ngifuna nithathe uKristu manje woza ungeze na ukhona omunye na uNkulunkulu akubusise nakho ke menyusele ngo lapha bazalwane ningehlela lapha na manje laba bazoba ngamalunga amabandla enu yehlelani lapha woza omunye futhi ebukhoneni bukaKristu ngo ngiyawuzwa nje umoya ubiza nje etizweni yami impela uma lokho kwenza lokho etizweni yami ukhona othize khona olapho ofanele ukuza ngabukhona umhlubuki khona lapho ofanele ukuza na woza ume lapha uzokwenza abanye benu na umhlubuki uzoza na nakho ke uNkulunkulu akubusise woza nakho ke yehla ngqo ngempela ileyo ndlela yiba indoda ngempela inenekazi ngempela uNkulunkulu wakwenza inenekazi uNkulunkulu wakwenza indoda lawo ngamandla obuhle lawo ngamandla woza manje ungeze na woza yima ngapha nakho ke uNkulunkulu ufuna wena ebukhoneni bakhe bobu uNkulunkulu kumbulani khona impela uNkulunkulu uzolehlulela ngobani izo na uJesu Kristu bani othenjiswe ukwenza lokhu ngezinsuku zokugcina ukuze embula yena ukubona uJesu Kristu akusimi uKristu uKristu nguye olapha ezembula yena uqobo ukuze ehlisa njengoba wayenjalo engaphuma indawo njengoba enza engena kithi njengoba enzile uNkulunkulu manje ngamunye wenu bafundisi buthanani phansi ngo nizungeze laba bantu ngo ngokushesha impela manje ehlelani ngo phakathi kwabo lapha imani nibazungeze ngo sizoba khulekela omunye futhi ofuna ukungena kulomugqa womkhuleko na umzuzwana nje kulungile lawa kuzoba ngamalunga amabandla enu bangani lokho kuzoba yi nina nizofanele nibathathe kusukela lapha kuqhubeke manje babona inkosi uJesu emandleni ayo okuvuka kwayo balapha ukuba babe ngamalunga ebandla lenu ababathizeni ngobabathizo wamaKristu bathatheni nibafake enhlanganyelweni yenu bangabeni manje kusukela lapha kuqhubeke ungumpheki endlini yezihambi sikuthamisa amakhanda ethu wonke umuntu ngamunye uKristu phandle lapho oqotho nikelani umkhuleko walabo bantu futhi uma labefundisi efuna bathatha babangenise ekamelweni lapho abangayalwa khona ngokuqhubeka kulungile nabase zivini lona imiphumela womhlangano nakho kuza izoni ishumi nanhlanu noma amashumi amabili azo zizungeze yalithatha zifuna ukunikela izinhliziyo zazo kuwe ngiyakhuleka baba ukuthi uzozemukela egameni likaKristu uJesu Nkosi ngiyakhuleka ukuthi uzozemukela uzethu okuphila okuphakade zifa lakho Nkosi umuntu ngamunye phakathi lapha ogulayo manje beka izandla zakho phezu komunye nomunye eluleka ubeke izandla zakho futhi uqale ukukhuleka omunye komunye beka izandla phezu komunye nomunye uqale ukukhuleka omunye komunye befundisi bekani izandla zenu phezu kwalabo bantu lapha nakho ke kunamandla nenkazimulo nezibusiso phezu kwethu nosathane wehluliwe ebukhoneni bukaKristu.